mun sami matsala ne irin na
yana min ke bana sadornam har fille de na ku himbe e tabbintinol hakkilu fukkingo der cakan taraje ami boko haram wadi sankiti wuro ami wadi maybe minen horibe bendu min kawri are ami min gari min duwi do niger wakati min garanno kulkulal no tawahe ami sanne gan labi ko nata leydi niger fu uddama neddo anda fu to tokkira dogga amma yettore alla ko min gar do niger min pasitaka do lawol gomnati leydi niger wadani min bawde mum fu gan wakati min garno gan wakati min garno o walliri min sanne minen feroɓe fu yeeso ardiɓe leydi are amin fu jippina min kokka ɓaade to min jooɗo balɗe tati gaɗa mum gouverneur sogeji e tubakoɓe gon gari kaldi he amin dilli yimɓe wuro inguinguin ɓendu balliri min sanne fadde amin heɓude balla pelle balliroje ko ɓe gaddanimin ko ñaami ɓe gaddanimin ko ɓorne min jawanayɓe duude gonga tammude amin ni woni yaade yeeso filla Boko Haram o heɓane mosola ko to wuro fu heɓa no hutiri amma fa warde hannden wala mosola keɓaɗo denimin koti ɗum waddanan gomnati ko yirnan sanni gan ndemowo fu heɓan rema ñamna ɓaade mum fotay jooɗo doma balla gom daane de gattanmi e leydi Niger Nigeria Tchad e Cameroun woni ɓe tittinkino min jawanayɗe du arande ni komin gari ɗo e ginguimi looreji ɗiɗi gaddimi minen lasoji ɗiɗo e ɗiɗo nder ɓaale jeenayi min jippina gaɗa mum woɓɓe nananimi gari takki he amin jooɗi hannden min gaɗa jo en ɓaale 1,000 tawaɓe ɗo nder dimma oodu no woodi feroyɓe Boko Haram gari ɗuwi ɗo no woodi du wartiraɓe wuro hano ɓiɓɓe leydi Niger tawanoɓe toon nder cakantaraje ɗe Boko Haram sankiti wartiraɓe leydi Niger.